Exclusive from MalawiTalents.com.
Sixpence on the bar.
See, there's a lot of things I wanna let you know. Zingavude maga, couldn't let you go. But it's ambili somwe in and dima ona. Zomwe iwa sama ona. So they probably need some spectacles. Umatabwanchi. We manani jonchi or some avela zafanti.
Baby, you're one in a million.
Gram smoking, couldn't say it any better.
I wouldn't trade you for a billion.
You always stand by me through the stormy weather. Oh yeah, that's cliche. You're making me say, zichi zomwe singa nene wamba wamba. Nabatima wansire agumange sanga sanga. Wenzi langa, diwe sanga. Oma tsamala po, diwe gadiani wanga. Obanda iwe yobano, tinaga mila sanga.
Utawi ya mabuto. Nikali tela kongazi, lomwe lima nime pusa. Ukangele mbele koko. Yezame nyabe nkondo. Kutu upangiri wako kazi. Usendi yandiki yandikila. Kushomba tango.
Kodi unagunda jani mwaineo. Joguli mbita bentima kudu kare waineo. Ha? Kunjabu kuli mamani ubosa neyo. Umasufu na kujoka umafuna beineo. Wa? Zintu zina simata kumveta. Tima mwere lana mawa lage digateta. Koma funso lili lonse silinga kale ndi yanko. Koma jwenwe ndi maziwa jodi ine ndi wako. Tubilanga ntawe yanga jiri jonsi ndi jako. Zama sanji vano ae city vanga jivago. Yeah. Through bad times and good times. Yeah. Through broke times and rich times. Yeah. You won't leave, you're still mine. Yeah. And if love is an impairment. Oh yeah baby, I'm still blind. Yeah. Oh yeah, baby, you're still blind.
Mutawi ya mavuto. Nikali bela kongazi. Lomwe lima nime pusa. Uka mbele mbele koto. Nyezame nyabe mkondo. Kutu upangiri wa kongazi. Usindi yandiki yandikira. Kushumata.
I don't ever know what to say. I don't ever know what to do. Chikondi changa paiwe. Jina mela mizu, so what do you? Mkazi only you. Only you. Nima panga zaiwe.
Nasindi gila kondo. Untawi ya mabuto. Nikali bela kongazi. Lomwe lima nime pusa. Ukantele mbele koto. Nizame ya benkondo. Kutu upangiri wa kongazi. Usindi yandiki yandiki. Nasindigila tondo. Untawi ya mabuto. Nikali bela kongazi. Lomwe lima nime pusa. Ukambele mbele toto. Nizame ya benkondo. Kutu upangiri wa kongazi. Usindi yandiki yandiki.
Exclusive from MalawiTalents.com.